Unit 41, basic dialogue. Dialogue for learning.
Inu ajoni, ndinunzu abisko. Inu ajoni, ndinunzu abisko. Inendine wapisko. Inendine wapisko. Muma guenchiro yanji. Tima tandiza kubanga mirato ndi misewu. Tima tandiza kubanga mirato ndi misewu. Tima guenchiroi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Iwo achokera ku midzi yonse. Iwo achokera ku midzi yonse. Mumawaphunzitsa kugwira ntchitoyo. Kapena ndinu amene mumagwira ntchitoyo. 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 Timaphunzitsana. Timaphunzitsana.
Dialogue for fluency.
Inu ajoni, ndinunzu apisko. Ine ndine wapisko. Mumagwira ntchito yanji? Timathandiza kupanga mirato ndi misewu. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Iwo achokera ku midzi yonse. Mumaphunzitsa kugwira ntchitoyo. Kapena ndinu amene mugwira ntchitoyo. Timaphunzitsana.
The examples for grammar note 41A.
Ine. Iwe. Iye. Ife. Inu. Iwo. Mumagwira ntchito yanji? Inu mumagwira ntchito yanji?
Grammar note 41B. Personal pronouns with ndi, is.
Ndine. Ndiwe. Ndiye. Ndife. Ndinu. Ndiwo.
Exercise 41, AB 2. The goal of this is accurate handling of personal pronouns when substitutions are made elsewhere in the sentence.
Inu. Inu ndinu mereka. Inu. Inu ndinu mereka. Mpunzitsi. Inu ndinu mpunzitsi. Mpunzitsi. Inu ndinu mpunzitsi. Iye. Iye ndiye mpunzitsi. Wapisko. Iye ndiye wapisko. Iwo. Iwo ndiwo apisko. Apunzitsi. Iwo ndiwo apunzitsi. Inu. Inu ndinu apunzitsi.
Examples for grammar note 41C.
Ndinu. Ndinunso. Timatandiza. Timatandiza anso.
Exercise 41, C1. The goal of this is mastery of the pronunciation involved in the shifting of the stress. Practice using column 1 as the cue and column 2 as the response. Then practice in the reverse order.
Ine. Inenso. Ine. Inenso. Ife. Ifenso. Kudziwa. Kudziwanso. Antu. Antunso. Nchitoyo. Nchitoyonso. Ayogera kumidzi. Ayogera nso kumidzi.
Now in the opposite order.
Inenso. Ine. Inenso. Ine. Ifenso. Ife. Kudziwanso. Kudziwa. Antunso. Antu. Nchitoyonso. Nchitoyo. Ayogeranso kumidzi. Ayogera kumidzi.
Exercise 41, C2. The goal is shifting the stress in complete sentences according to the presence or absence of this same enclitic.
Ife ndife apunzitsi. Ifenso ndife apunzitsi. Ife ndife apunzitsi. Ifenso ndife apunzitsi. Ine ndine mereka. Inenso ndine mereka. Ajon ndiye mpunzitsi. Amsontenso ndi apunzitsi. Ndikudziwa kupanga mesewu. Ndikudziwa kupanga mesewonso.
Exercise 41, ABC 1. The goal is comprehension of material that is not in the book. Repeat each of the following sentences after the tape and tell what it means.
Ndine wapisco. Ndinunso wapisco. Apunzitsi ndapisco. Kodi apunzitsi akudziwa kupanga misewu. Ndiye mpunzitsi wathu. Kodi azungu onse adziwa kuyendetsa galimoto.
Examples for the grammar note 41D.
Sindine. Sindiwe. Sindiye. Sindife. Sindinu. Sindiwo.
Exercise 41BD1. The goal is mastering the contrast of affirmative versus negative with these forms which have been studied in grammar notes 41B and 41D.
Ndine mlimi. Sindine mpunzitsi. Ndiye mlimi. Sindiye mpunzitsi. Ndife alimi. Sindife apunzitsi. Ndiwo alimi. Sindiwo apunzitsi. Sindine mpunzitsi. Ndine mlimi. Sindiye mpunzitsi. Ndiye mlimi. Sindife apunzitsi. Ndife alimi. Sindiwo apunzitsi. Ndiwo alimi.
Exercise 41, A through D, 2. The goal is flexibility in talking about occupations and nationalities. Listen to the sentences with your books closed and repeat them until you understand them. Then open the book, cover the Nyanja column, and try to give the Nyanja sentences before the tape.
Inu ndinu apunzitsi. Inu ndinu apunzitsi. Sindine mpunzitsi. Ndine mlimi. Ndinu apisco. Ndine wapisco. Ndise apisco. Apunzitsi atu ndi apisco. Kodi apunzitsi anu ndi apisco. Apunzitsi onse si apisco. Apunzitsi atu si America. Si Anglezinso. Ndi Amalawi.
Exercise 41AB1. The goal is automaticity in handling the personal pronouns with or without the ndi element.
Inu. Inu ndinu mereka. Inde ndine mereka. Inu. Inu ndinu mereka. Inde ndine mereka. Iye. Iye ndiye mereka. Inde ndiye mereka. Iwo. Iwo ndiwo Amerika. Inde ndiwo Amerika. Inu. Inu ndinu Amerika. Inde ife ndife Amerika.
End of Unit 41. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 42, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi ino amsonte, muma gwira nchiro yanji. Kodi ino amsonte, muma gwira nchiro yanji. Kodi ino amsonte, muma gwira nchiro yanji. Kodi ino amsonte muma gwira nchiro yanji. Ina ndima gwira nchiro ya ukalipenta kublanta. Ina ndima gwira nchiro ya ukalipenta kublanta. Muna punzira kuri nchiro imeneyi. Muna punzira kuti nchiro imenei. Nina punzira nchiro imenei kuzomba. Nina punzira nchiro imenei kuzomba. Ama punzitsa bwino. Ama punzitsa bwino. Inde ama punzitsa bwino kwa basi. Inde ama punzitsa bwino kwa basi. Nchiro yeni yeni. Imene muma panga. Ndi nchiro yomanga nyumba. Kapena yopanga mipando. Nchiro yeni yeni. Imene muma panga. Ndi nchiro yomanga nyumba. Kapena yopanga mipando. Nchiro yeni yeni. Imene muma panga. Ndi nchiro yomanga nyumba. Kapena yopanga mipando. Nchiro yeni yeni. Imene muma panga. Ndi nchiro yomanga nyumba, kapena yopanga mipando. Nchiro yeni yeni, imene muma panga. Ndi nchiro yomanga nyumba, kapena yopanga mipando. Nchiro yeni yeni, imene muma panga. Ndi nchiro yomanga nyumba, kapena yopanga mipando. Ndi mapanga nchito yopanga mipando. Ndi mapanga nchito yopanga mipando.
Dialogue for fluency.
Kodi ino amsonte muma gwira nchito yanji. ina ndi magwira ntchito yawo kalipenta ku Blanta. Munapunzira kuti ntchito imeneyi. Ndinapunzira ntchito imeneyi kuzomba. Amapunzitsa bwino. Inde amapunzitsa bwino kwa basi. Ntchito yeni imene mumapanga ndi ntchito yomanga nyumba kapena yopanga mipando. Ndi mapanga ntchito yopanga mipando.
Exercise 42A1, goal, fluent use of the na tense with appropriate time expressions.
Munapita kuti dzulo. Munapita kuti dzulo. Mwezi. Munapita kuti mwezi watha. Mwezi. Munapita kuti mwezi watha. Kupanga mlato. Munapanga mlato mwezi watha. Chaka. Munapanga mlato chaka jata. Kupanga mseu. Munapanga mseo dzulo. Kugwira ntchito. Munagwira ntchito yanji dzulo. Kugwira ntchito yanji. Munagwira ntchito yanji dzulo. Lachitatu lapita. Munagwira ntchito yanji lachitatu lapita.
Exercise 42A2. The goal is fluent use of the ma tense with appropriate time expressions.
A John amapunzitsa masiku onse. A John amapunzitsa masiku onse. Kugwira ntchito. A John amagwira ntchito masiku onse. Kugwira ntchito. A John amagwira ntchito masiku onse. Lachiwiri lililonse. A John amagwira ntchito lachiwiri lililonse. Kupita ku tauni. A John amapita ku tauni lachiwiri lililonse. Mulungu. A John amapita ku tauni mulungu uliwonse. Kujaba zovala. ajon amajaba zovala mulunguli wonse. Masiku onse. Ajon amajaba zovala masiku onse.
Exercise 42A3. The goal is fluency in switching between sentences with verbs in the ma and na tenses.
Kubanga miseu. Timabanga miseu. Munabanga miseu ingati. Mwezi wata. Kubanga miseu. Tima banga miseu. Munabanga miseu ingati mwezi wata. Kubanga mipando. Tima banga mipando. Munapanga mipando ingati mwezi wata. Kubanga mirato. Tima panga mirato. Munapanga mirato ingati mwezi wata.
Exercise 42A4. The goal is automatic use of the appropriate tense with each of several time expressions.
Tima pita kutauni loweruka. Tima pita kutauni loweruka. Loweruka lata. Tinapita kutauni loweruka lata. Loweruka lata. Tinapita kutauni loweruka lata. Punzira. Tinapunzira kwambiri loweruka lata. Nthawi zonse. Timapunzira kwambiri nthawi zonse. Inu. Mumapunzira kwambiri nthawi zonse. Loweruka lata. Munapunzira kwambiri loweruka lata.
The remainder of this exercise will not be recorded. Notice that lines 4 and 5 of this exercise, which are printed in the book as questions, are recorded on the tape as statements. Exercise 42A5. The goal is use of the da tense with appropriate time expressions.
Kutauni. Tidzapita kutauni mawa. Kutauni. Tidzapita kutauni mawa. Lachitatu. Tidzapita kutauni lachitatu. Thandiza. Tidzathandiza mphunzitsi lachitatu. Mwezi wa mawa. Ndidzatandiza mpunzitsi mwezi wa mawa. Mlato. Ndidzapanga mlato mwezi wa mawa. Chaka cha mawa. Ndidzapanga nyumba chaka cha mawa. Kugula mipando. Ndidzagula mipando ina chaka cha mawa. Mawa. Tigula mipando ina mawa. Kutauni mawa. Ndidzapita kutauni mawa.
Exercise 42A6. The goal is fluency in switching between verbs in the ma and za tenses.
Notice that the words chaka cha mawa, which appear in the book, have been omitted in the recording of this exercise.
Kupunzira. Timapunzira kwambiri. Mudzapunzira kwambiri. Kupunzira. Timapunzira kwambiri. Mudzapunzira kwambiri. Kupanga mipando. Timapanga mipando. Mudzapanga mipando yambiri. Kutandiza ana ambiri. Timatandiza ana ambiri. Mudzatandiza ana ambiri. Kugwira ntchito. Timagwira ntchito. Mudzagwira ntchito mawa.
Exercise 42A7. The goal is automatic choice of the appropriate tense with each of several time expressions.
Mwezi wapita. Anthu amidzi iyi anapanga mlato mwezi wapita. Mwezi wapita. Anthu amidzi iyi anapanga mlato mwezi wapita. Mwezi wa mawa. Anthu amidzi iyi adzipanga mlato mwezi wa mawa. Milato ya mbiri. Anthu amidzi iyi amamanga milato ya mbiri.
Part 2.
Kujapa zovala. John ama japa zovala. Mawa. A John atacha pazovala mawa. Dzulo. A John anacha pazovala dzulo. Kuthandiza. A John anathandiza mphunzitsi. Tsiku lililonse. A John amathandiza mphunzitsi tsiku lililonse.
Notice that in recording the next to last sentence of this exercise, the last two words of the sentence were omitted. Examples for grammar note 42b.
Sindina pita. Sadza pita. Siridza pita. Sadza pita. Siri matandiza. Sama tandiza. Sana vita. Sana vite.
Exercise 42B1. Goal, the use of affirmative and negative forms in the na, za, and ma tenses.
Kodi ana anadya pazovala dzulo? Sana yabe zovala dzulo. Adzadya pazovala mawa. Adzapunzira mawa. Sadzapunzira mawa. Mawa ndila mulungu. Ana asukulu sama punzira la mulungu. Sana punzire tsiku la mulungu wapita. Apunzizi sama punzitsa la mulungu. Apunzizi sadza punzitsa mulungu wa mawa. Apunzizi sana punzitse mulungu wa pita. Kodi munapunzira chinyanja mulungu wa pita? Mudzapunzira chinyanja milungu ingati?
End of Unit 42.